Nineo ya malaza Yama Amama
Aimbana neo mbuya Mr. Tiku Haha Zakatena nguzi za kuma wove
Nako nekizi pakola
hey. Iwe banjo yako Unaisi ya weka Iwe munda wako
Well, when he gets on the ground,
I'm going to go to the ground.
Download music and then have some
music.